WN. Started from the ground, built it to the sky now. Watch it fall down, how you gonna survive now? Yeah, it's cold blood in the nigga. The streets left no love in the nigga.
Yeah, no love in the nigga.
Mungu nipe moja siri, nione ninapopita najua hini la siri. Tunangaika na pilika, wengine mofisini, wengine mashambani, wengine wapo mijini, wengine ni viwanjani. Tunatafuta pesa kwa njia mbali mbali, wengi wanazidi beta, wengine kwa ujambazi. Nipo moyo vumilivu kwenye dunia hii, najua ntazila mbivu, kiongeza juhudi na speed. Wapo wanaokesha usiku na mchana, wapo wanaokesha usiku na wasichana, wapo wanaruka viwanja na baza kila kona, wapo wanazisaka mikwanja bila kuyona. Najua kuna mengi nataka kukwambia, wanadamu hawapendi haya machache kusikia. Najua una roho ya kwa nini, ila najiuliza umejificha kwa nini.
And from the ground he built it to the sky, now watch it fall down, how you gonna survive now? It's cold blood in the nigga. The streets left no love in the neck. Started from the ground, built it to the sky now. Watch it fall down, and how you gon' survive now? Yeah, it's cold blood in the nigga. The streets left no love in the nigga.
Yeah.
Tunapoamka asubuhi hatujui tuendapo, paka jua la utosi hatuoni tupatacho. Mazao yanakauka kwa kukosa mvua, vimelea vya magonjwa navyo vyatuandama. Matumbo ya ngoja ngoja kwa njaa zinazokaza, hatuna pa kutoke. Maisha bora yapo wapi? Miaka inapotea, babu na nivua shati, familia za kisasa, watoto kwenye bus kwenda shule, naona nasa. Wanangu wanahitaji tule, jioni napoingia naona so urudi ho nachoringia, naona ponya miye dom sana itambuliki kwenye serikali. Sasa wapo wanaokomana kutumiwa kisiasa, mwanangu wamekoma, yapo shule ya msingi. Mwanangu wa kwanza nzuri sana kwa sabati, mwanangu wa pili kwa ngeli umpati. Yes.
And from the ground he built it to the sky, now watch it fall down, how you gonna survive now? It's cold blood in the nigga. The streets left no love in the nigga. Started from the ground, built it to the sky now. Watch it fall down, how you gon' survive now? Yeah, it's cold blood in the nigga. The streets left no love in the nigga.
Don't miss me.
Wanangu ametusua, darasa la saba najua atasumbua. Ndo sawa, unakaba kipato nilicho nacho, akitoshi daftari, uwezo alionawa na ndoto za daktari. Ntatimiza vipi? Serikali hainijali, kole pango misilipi, mwenye nyumba ni askari. Namuwa mwanangu aingie mtaka, uze japo kababu, nami ni uze mkaki. Tachopatikana akafanye usaili, walimu wakimtukana atulize akili. Sometime na waza sana juu ya taifa la kesho, hata mumini aikane dine badilishi pepo. Vijana taifa la leo, nani anajali? Umuhimu wa bajeti special, vikao wanajadili wakizeheka hivi leo. Nani atarithi? Watoto na wapa vyeo, sisi unatona mapisi.
And from the ground he built it to the sky, now watch it fall down, how you gonna survive now? It's cold blood in the nigga. The streets left no love in the nigga. Started from the ground, built it to the sky now. Watch it fall down, how you gon' survive now? Yeah, it's cold blood in the nigga. The streets left no love in the nigga.
Maisha ya mso tushazoea, Temeke ngola mpoto magari tunagombea. Hakuna cha maisha bora wakubwa na tusomea, kila tukipata hola TRA wanagombea. Tunapata alsas kwa sreza kila siku, watoto wao shule, sauzi mapicha wanatupia. mapicha wanatupia, toto zao shule sauzi, mapicha wanatupia, kama maisha ya msoto, yani situshazoea, Temeke Gongo la Mboto, magari tunagombe, hakuna cha maisha bora, wakubwa wanagombe, kila tukipata hola tiyarai wanagombe, ya tunapata alsazi, kwa stresa kila siku, toto wao shule sauzi, mapicha wanatupia. Mapicha wanatupia, watoto wa shule sauzi, mapicha wanatupia.